faamoɗo e garke on ɗon kettino habaruji sukaɓe matore studio kala goddanton geƴƴiro mon hokkam habaruji sammadde munde abdoul mune fof ma abdoul
jamni allake aissa habaruji ɗi gaddanɗe hettinantoɓe asawe o enden
nder habaruji ɗiɗi hannde ni en puɗɗira e ton enden gaye gaɗa kantol golle guese sukaɓe ummatore huɓerde enden no ɗon no gaɗa deme kaliji nder yewtere pindo e meɗen men gaddan filla noyi ɗum tokkira gam heɓude motsola kabaruji pene peneji gonaɗe no peccide himɓe dow internet whatsapp e ko nanni titta hana wakkati men kantirana on fijoji men kuccuñol ɓalli bannira ton enden gaye sukaɓe ummatore muɗum hewɓe golle deme ɓe gaɗata
ɗon jatti waɗi aissa de en daari ɗuni fa hannde nder wakkati o enden ni himɓeɓe enden no tawa nder guese ɗe enden no golla sanne gaɗa muɗumni seɗɗa fa hannde ɓe puɗɗa golle kaliji ɗi enden en kettino ko fadel alu waddi firta ɗengal fulfulde
ndungu toɓi helti ele leydi niger jonka hono deme ceeɗu kañum won ko himɓe gonno laayani sukaɓe ummatore waɗoɓe deme ɗo enen gaya no kengginanda no kaɓɓe anni a gam hettude guese mu en ndungu
joni omin puɗɗana kettol maaro mbayeri ñebbe mi ɓuri kotta duuɓi tati komiɗo awa guesa an ko wayri kam mi nanira bel ɗum foti hikka maaro e gawri on fuu waɗi wooɗi yettore allah
wonde no yendenoɗa wakkati mo kalte oni nokkuje kewɗe to gawri awano fuu ittama gam batte waɗede deme ceɗɗen enɗan
jonɗo min puɗɗana gollal salati e chou yettore allah sodo ɓen puɗɗi warde gollal dabbuno ngal dunde neɗɗo heeɓi no soodan dammunki non ceede keriɗen yeƴƴito wattaɗo ley gollal dabbunde ngal fa hannde nda waɗa e gollal dabbunde ñamdu ko ketta nder ndungu ɗum heƴatama
asinimuraɗoti
hendu wonnui fa hannde ndu ɗo enɗan gaya no nafa sanneyaade e deme ceeɗu gatteɗɗe enɗam sukaɓe ummatore ɓendu no anniyi fano wooɗi gollude gollal deme ceeɗɗe fadde ndungu wartoyde gadenɗa
bannirawo nder siire laada banguere saare commune difa waɗi balɗe ko banguere de enɗan no tawa nder diyan ɗum du celol koma du guyoɓe won no watta diyan no natowa nder banguere de enɗan
non jati waɗi aissa de en daari duni fa hannde nder bononde diyele ɗe duni fa hannde himɓe hewɓe mursi are kewɗe ɗum duni fa hannde nde en daari kadi en cuuɗi maɓɓe kewɗi cami nder diyele ɗe enɗan cukaɓe ummatore cakantaraji ɗe duni fa hannde no tittinkinade e waddude balla en jamma e ñalowma en kettino ko mani moussa waddi firta ɗengal fulfulde
ko wadama agajin kayde
moyen noon fuu no yiɗi balla hana no woɓɓe goni e faaborade no ono dukani ɗo faaborade himɓe
ko temaka woni
logodi nderɗoyadon
wakkati diyele ɗe enɗan ni natuno nokkuji amin ɗe enɗan ɗum ummini hakkilloji himɓe sanne ummatore amin de duni waddi balla mum fa hana seɗɗa ba joni du iɓe waddude balla maɓɓe allah ni barkimɓe kamɓe nangui woɓɓe keeɓi wurtinde are mumen woɓɓe du keɓay balla ka enɗan waɗi are mumen ba joni no tawa nder diyele ɗen
ko yaahi kona acerde
ɗum ɓuuri balɗe lasso e joyyi ko ɗo min pukkoto nani arkillaji amin no kaɓɓe ndeni a warino lawka fuu a tawanɗi diyam ɗan ley wakkati goto wardir sembe sembe no waɗa nimɓe capanɗe tato ko wonno fukkoto amin
ɗonawo jammo kaɗe makko
bandirawo nder région agadas caka balɗe ɗiɗi ɗum yani e cukalon dewon goo cukalel gotel jangel nder wuuro agadas gotel du nder wuuro arlit
non jatti waɗi aissa de en daari ɗum fa hannde janol e sukaɓe rewɓe ɗum enɗen ni fuɗɗitama kadi nder région enɗen en kettino ko moussa mamman waddi firta ɗengal fulfulde
ɗum waɗayna ele banguere mbiyetede mi sirata nder gallure agadaise cukalel dewel ngel duuɓi nayyi kam woni ko suka jokkolle mo duuɓi noga e goɗɗo yani e muɗum en kettino nanen ko inni cukalel dewel ngel wi
daga qarihe
yanne sappo e mintaji capanɗe tati mo wurti to an emo dammugal ɓaade e sukaɓe sey on noddimo nder ɓaade nden en ko wala nder ɗon o watti cukalel ngel enda gel wi'i gel woya o wi'i de cukalel ngel en woyi fuu o wattanan ngel laɓi sey gel maɓɓe hunnuko maggel seeda cukalel gel enɗan gel wari ɗo to an nden ko gel fuɗɗi woyude ɓannu maggel fuu
laaɓi
kanko kawjiiɗo loctorore daga ma netɗe agades mbiyeteɗo madame bilal madina o wi cukalel dewe janangel ngel enɗan ɗum wawi torrore ɗum yaade yeeso
gaɗa gaɗa o yanir e makko fa laati to o waɗirta gaɗa wuuro makko wurtoye yaasi kasem ɗum cukalel pamarel no mi wawta wi'i o heɓata saɗornan cellal ɗo yaade yeeso ba joni yettore allah nokku wuro de en fuɗɗi hoyude mi haalaniɓe de ɗum waɗi lebbi tati fuu cukalel gel en no hani ɗum ete ƴiiƴam maggel gam no waɗo on januɗo e makko no tawre ñawuji go ko joni ɗum wowta famude
jangore muɗum dani gadendan sey wi a cukalel ngel ɓuuray duuɓi tati goɗon suka jokkolle goɗɗo yani e mum nder gallure arlit ton enɗam ɗum waddi ko horeɓe région ɓe enɗan ni no kenno ƴeewa laabi sembenteji gam haɗugol yanugol e cukalel pamarego
bandirajo on kuma wakkati o terpindol meɗen no en gaddan filla habaruji pene peneji gonaɗi no peccide himɓe dow internet whatsapp e ko nanni titta hunde noon ko suuli himɓe ɗo e leydi Niger sanne min kettino ko bannimi e waddanimi Habibu Garba ko waddi ko ɗum firtiɗen ngal fulfulde
e dow réseau ji no heewi sanne wakkati gonɗo fotta e kibaruji laatiɗi peneji gonɗi no yilne nokkuje fuu e ɗum laati saɗorma sanne yaade e gurna ɓiɓɓe adamaɓe yorno kakatuda kawjiɗo becce facebook kewɗe
ɗin information
habaru nde hokkama hanana laato mballo harto yaadu yesso leydi ndi ɗum wonana e ɗum bonna inde leydi ndi e sahel fuu ɗum saabi komɓeɗen ƴama e nimɓe seni hunde waɗi guinandam fuu ɓe kanana ƴewtidane ɗum faama sako gonga da nonna
gambate wurtunde gonga kibaru yaade e himɓe je ɗum waddi ko pelle kewɗe hokkoɓe habaruji hono fesa chek ko tawa no won nder leyɗe sappo e goɗɗo no hen ɗara wawtu fuu wurtinde gonga nder majjum gonɗo dow inde ndeɗo fedde ɗo Niger Souleymane Bara no andinanoyi wonde ɓe gaɗirto gollal ngal endam
si une information a été
ndeni habaru hokkama min tefatana darde yalla o gonga saabu no woodi laabi kanɗi ɗowtanede e tokketeɗi timiɗen godi golli tirɗi ko ƴewtinto wadde gollal ngal
ba ko tawadam sawar deputéɓe leydi Niger tabintinowi laawol laamu moƴƴintiningol koyena woti yeed duuɓi ujunnaaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko darto jukkungoji ko watte so neɗɗo waɗi jennoje na janci e dow réseau ji ɗi endan ittama dow jomum nangue kasu dey jomum no nangue yomne ka noon woni ba ko noon waɗi wajiɓe himɓe hakkille sanne
aysa har ko darto fiyoy coñnol ɓalli ɗi ande hannden se kettinoɗen ko Habibu Garba waddi Soumana Amadou firteɗen ngal fulfulde
hande won timmode tewtol coupe mo coupeuji ko lotol bal RTL duɓinaɗi ɗe noga e ɗiɗi timmode nde du konnan wattanani hakkunde ɓe banguere poudriére kañum e lazare ele hoggo Issaka Dabore mo galluñemi on ko ɗum watto fa hande ar fil lotol bal ligue des champions kandu konnan on e hoore muɗum alarbal noga e jeegom lewru octobre ndu wonno ko ñalano joyɓere nde enen timmi FC Barcelone kanka ittama fedde nde Mohamed Ali ɓi leydi Niger fiyoto nder wiyetede Haifa Maccabi kandu konna ittama toɓɓe tati tan won ko heeɓi
ɗo men kantane o habaruji amen ko sukaɓe matoro mi yetti kettinaki on kettinimen sey jango di on kiyari